kudekeza kama mkoni, fura unafurahia, gafo geuka moto, machozi umelia. Mwembamba mnene, wena pesa kama Dangote, naweza lijayo msiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu, penzi mefanya harmonize, fukuzishe mwarabu. Penzi yoyo squeeze this one. Nashia kwa like it is time. So kupenda achana nani, ne kupenda penda nani. Mambo stress ya yubada, emucheza ufurai. Kama swangi limekole
asa inama, ne kupenda mugongo.
Go, 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 go.
Toya inama,
inama baby.
Wasi penda mugongo,
go, go, go.
Asa inama,
inama baby.
Kadoba, je t'aime tout le temps. Ma wele kawapi, bébé na naza présente. Soufie le kawapi, chéri na naza lié. Damonyo so, rube la kanga, je t'aime. Balou baba se kaou, balou baba se kaou, nga na kole mette. Balou baba se kaou, balou baba se kaou, nga na kole mette. Chéri na naza kito. Parfois l'amour est compliqué, mais chérie à moi toujours romantique.
Asaïnama,
bengo
bengo,
nakupe na mukongo.
Toya inama,
bala inama,
sipinda mukongo.
Bebe na ngaliye,
asaïnama,
nalela yo.
Toya inama,
ola inama.
Asa nionyesho na nyonga je.
Nyonga, nyonga kibasike, nyonga. Kibasike, nyonga, kama kibasike.
Akiuno kifanye pendeli.
Nyonga, nyonga kibasike, nyonga. Kakibasike, nyonga, kama kibasike.
Nakupenda mukongo.
Nyonga, nyonga kibasike, nyonga. Kakibasike, nyonga, kama kibasike.
Yabucheza kagoma la kashi kwa midadi.
Analisha, alisha. Analisha,
alisha.
Analisha, alisha.
Za kitonga kachanga nyana nyagi.
Analisha, alisha.
Yuko kwi.
Analisha, alisha.
Sila nina.
Analisha, alisha.
Oh, oh, oh.
Analisha, alisha.
Yeah. Samuel Eto, Didier Drogba. Fare Poupa Tosa Lepo.